waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
aan ku bilaabo xubinta isboortiga kulamo ku tirsan tartamada xiisaha badan ee naadiyada yurub ee champions league, uefa europa league iyo sidoo kale koobka saddexaad ee conference league ayaa xalay iyo habeen hore laga ciyaaray garoomo kala gedisan oo ku yaala qaaradda, iyadoo natiijooyin la yaab leh laga soo calaamadeeyey kulamada qaarkood. hadda tartamadaasi saddexda ah ayaa waxa ay soo gaareen heerkoodii semifinalka ah. tartanka champions league ee isagu ah midka ugu qaalisan ee naadiyada qaaradda yurub ay ciyaaraan ayaa kulamadii ugu dambeeyey ee la ciyaaray kooxaha kubadda cagta real madrid iyo sidoo kale manchester city oo koobka difaacanaysa ayaa kulmay, waxaana ciyaartooda waqtiga loogu talagalay ay ku soo idlaatay gool iyo gool, iyadoo kulankii lugta koobaadna ay sidoo kale barbardhac 3-3 ku kala baxeen. hase yeeshee 120 daqiiqo ee labada kooxood ciyaareen ayaa waxaa loo dhigay gool kulaadyo, taasoo ugu dambeyntii ay guusha ku qaadatay kooxda kubadda cagta real madrid ee dalka spain oo iyadu ah tan ugu hanashada badan koobkani, waxaanay hadda heerka semifinalka tartankan la ciyaari doontaa naadiga bayern munchen oo iyaguna sidoo kale gool yeber kaga soo adkaaday kooxda arsenal, iyadoo kulankaasi kii ka horeeyeyna 2-2 ay ku soo kala tageen, sidaasoo 3-2 ay kooxda dalka jarmalka ee bayer ay ku soo gudubtay. labada kooxood ee bayer iyo sidoo kale real madrid ayaana kulamadoodii semifinalka waxaa la kala ciyaari doonaa 30-ka bishan abril iyo sidoo kale 8-da bisha soo aadan ee may. kulamadii kale waxaa borussia dortmund iyo sidoo kale paris saint germain ayaa iyaguna tiigsaday heerka semifinalka markii ay guulo la yaab leh ka soo kala gaareen kooxaha kubadda cagta atletico madrid iyo barcelona oo iyagu ka dhisan dalkaasi spain. nadiga atletico madrid oo kulankii koowaad 2-2 iyadu guul soo qaaday ayaa kulankii labaad looga adkaaday 4-2, taasoo la micnaha in celicelis ahaan 5-4 ay ku soo gudubtay kooxda dalka jarmalka ee borussia dortmund. si la mida kooxda barcelona oo kulankii koowaad paris saint germain iyadu kaga soo adkaatay 3-2 ayaa kulankii lugta labaad loogu awood sheegtay 4-1, taasoo aan fariir in la yaab markaasi ku noqotay taageerayaasha kooxda baarka ee dalka spain. kooxaha paris saint germain iyo sidoo kale borussia dortmund ayaana labada kulan ee semifinalka iyaguna kala ciyaari doonaa 1-da bisha may iyo 7-da isla bishaasi may, iyadoo ciyaarta kama dambaysta finalka koobka champions league ay ka dhici doonto magaalada london ee dalkaasi britain. dhanka koobka europa league oo ah isla koobka labaad ee ciyaaraan kooxaha qaaradda yurub ayaa natiijooyin la yaab leh laga soo calaamadeeyey. kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa reebtay kooxda isla dalkaasi talyaaniga ka dhisan ee AC Milan oo ay ugu awood sheegatay 2-1, tiiyo kulankii koowaadna si la mid ah kooxda roma ee dalka talyaaniga ay gool eber guul ku soo qaaday. la yaabse waxaa dhigtay kooxda atlanta ee dalka talyaaniga ka dhisan markii kooxda liverpool ee awoodda badan ay kaga soo adkaatay 3-1 kulankii lugta koowaad. kulankii lugta labaad ayaa liverpool gool eber habeenkii xalay iyadu guul ku qaaday, hase yeeshee natiijadaasi kuma filnaanin. kooxda dalka england ka dhisan 3-1 ayaana lagu reebay. kooxda bayer leverkusen ee dalka jarmalka ayaa sidoo kale waxay markaa reebtay kooxda west ham ee dalka britain. labada kooxood ayaa kulankoodii habeenkii xalay waxa uu ku dhammaaday barbardhac 2-gool, hase yeeshee maadaama kulanka lugta koowaad ay soo adkaatay kooxda kubadda cagta bayer leverkusen islamarkaana natiijo 2-1 ay ka soo gaartay, ayay sidaasi celicelis ahaan waxay ku soo gudubtay 3-1. kulamada semifinalka koobkanina waxay kooxuhu isugu beegmeen. roma ayaa la ciyaari doonta kooxda bayer leverkusen, halka kooxda atlana ee dalkaasi talyaanigana ay wajihi doonto kooxda olombik maqse ee dalka faransa ka dhisan. ugu dambeyntiina koobka saddexaad ee naadiyada qaaradda yurub ee uefa conference league ayaa heerkii semifinalkasna soo gaaray, waxaana semifinalka ay kooxuhu isugu beegmeen. aston villa waxay la ciyaari doontaa kooxda olombiakos ee dalkaasi griiga, halka kooxda dalka talyaaniga ee fiorentinana ay wajihi doonto kooxda club brugge ee dalkaasi biljamka. xubinta sportiga s b s muqdisho.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.